Omwenge gwegunzika kanya ebirowoozo Oboyagala nsule nawe nga nasiru wala ngenda gwanda ettalu Wodhari ebyokulya bino ne binema Gwe muli obuli olya oyagala onabe nga nzunga Omutima gukubanga tena bwengezako ne pena Mukwano nze nonfa Omutima gunuma nze nfa Mukwano nida Mukwano ntuga Mukwano nzita nze nonfa Omutima gunuma nze nfa Seno omutima twayawuddeyo nti Tegwe kyambuuza gukanya bya kunvuma Ne banneyiba Tebanjagala Kusaba otemu wansenze buto Omutima gwo ogumpe buto Eno gyonsudde wala ntyayo Amafumu ganfumita olwayo Bambi naawe naga nti ofaayo Omutima gumpe nkuwo gwange Wulira nze we ndaga Ndagala omukwano gwo Wulira nze we nkaba Nkaba lw'omukwano gwo Wulira nze we ndaga Nagalwa mkwano gwo Katira bo sindikeri Tosindika walio muliro Ndi kuchikaliro Eno gemu Chungambo kuzanya ya makuli Ozanyi sazi gemu Mkoyo kubera mugemu Katinjagalo ulire Ebinu mafude yonjo kere Walai njagala mutima go Bambi toga na nze nja kufa Ulira nze we ndaga Ndaga lwa mkwano go Ulira nze we nkaba Nkaba lwa mkwano go Ulira nze we ndaga Ndaga lwa mkwano go Mkwano nze nufa Mutima gunuma nze mfa Mkwano vida Mkwano ntuga Mkwano nzita nze nofa Mutima gunuma nze mfa Eno chonsute wala ntyayo Mafumu kamfumi tolwayo Pambi nawe naga ntofayo Mutima gumpe nkuwo gwange
Hand on the beat Jungle Records Tukwa